My name is Gershom Wanyuni Wasike. I'm 58 years age, from tribe of Luhya, from Trans-Hoya County.
Fariinka timid mid kamid ah maxaabiista ciidamada Kenya ee lagu qabtay dagaalkii taariikhda galay ee Cadcaddi ayaa xalay baahisay mu'assasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada Shababul Mujahideen. Muuqaalka oo soconaya qadar ku dhow 7 daqiiqo ayaa lagu dhex arkayaa Gershom Wanyuni Wasike oo 58 sano jir ah. Kahor inta uusan hadin waxa uu dhankasta ka eegayaa haraadiga mid ka mid ah gawaarida gaashaaman ee lagu gubay dagaalkii Cadcaddi, isagoo dib u milicsanaya xasuustiisa ku aadan khasaaraha iyo wacdaradii maalintaasi ay dagaalka kala kulmeen ciidamo ka tirsan dowladda Kenya. Askarigan ayaa ka soo jeeda qabiilka Luhya, isagoo ku dhashay galbeedka waddanka Kenya. Sarkaalkan ayaa ka mid ahaa qaybta 66aad ee ciidamada madaaficda Kenya. Tani waa fariintiidii labaad oo aan dirayo, ayuu yiri sarkaalkan, isagoo wax nasiib ah ku tilmaamay in xilligan uu soo gaaray isagoo badqaba.
This is the second time I'm sending my message. I never thought that I will still be alive at this time. I'm lucky to be alive and able to talk to my people one more.
Waxa uu rajaxu ma ka muujiyay sida dowladdiisa ay u dayacday noloshooda, kana gaabsatay inay dib u helaan xorriyadooda. Fursadan ayuu kula hadlay ciidamada Kenya ee uu qaybta ka ahaa.
I want to take this chance to talk to my fellow brothers who are in the KDF. We are soldiers like you for so many years. We are brothers, and brothers should feel each other. We, as a group of prisoners, we have requested you to assist us in this difficult situation we are. Do all possible means to get our freedom.
Ugu dambeyntii sarkaalkan waxa uu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay dalabkooda ku aadan in laga caawiyo sidii ay xurriyadooda u heli lahaayeen.
So please take action to help us and my brothers to get this freedom. Today we are still alive. We are tired of this unchanging situation. Please help us to get our freedom.
Muddo 8 sano ah ayaa gacanta xarakada Al-Shabaab waxaa ku jira maxaabiis aanan si rasmi ah tiradooda loo haynin oo lagu qabtay dagaalkii Cadcaddi. Ehelada ciidamada iyo saraakiisha u dhashay Kenya ee ku jira gacanta xarakada Shababul Mujahideen ayaa marar badan warbaahinta la hadlay iyagoo dowladooda ka dalbaday in ay qaado tallaabo kasta oo suurtagelin karta inay dib ula midoobaan wiilashooda ku jira gacanta xarakada Shababul Mujahideen. Balse sida sarkaalkan uu sheegay, dowladda Kenya ayaa beel ka sheegtay noloshooda iyadoo isku dayaysa in ay dejiso ehelada ayay u sheegtay in ay geeriyoodeen maxaabiista lagu qabtay dagaalkii Cadcaddi.